nyimbozatu.com.
Humanivuta iwe, humanivuta ine, humanivuta iwe.
This is a Jerry Finger production.
Nale mona only one dika shikuli bambi aba kudonsa konda aba mona na chibani iwe. Wani panga zoko. Anywhere you wanna go, check me where you wanna go. I'ma be now cold, I'ma take away, but you like me. Wani panga zoko. Chikashana iwe mwingi wampeshai. No wonder tears drop from my eyes. Mede ya reminisce of time. Kashi iwe uli busy chatting na bagai. Ask about it to pack up and leave me. Mitele kumuti machini baba. Kapena iwe love demo ili inga unanisia chekutala. Nale mona uli wanti kashi kulibambi. Hava kutonsa konda wa mona na chibani. Wani panga zoko. When you see me need a child, be alone, dem ask me, say, when you bebe? Huna fende mi kwibiri, haupsi na kubweze mi kwibiri. You never care about my feeling, chika shana just live in peace. Nale mona uli wanti, kashi kulibambi, hawa kutonsa konda, wa mona na chibani niwe. Wani panga zuko. Anywhere you wanna go, check me where you wanna go. Kama vina uko na mateka we, but you like me. Wani panga zuko. Nale mona kwa tini kusangai. Kanshi ni webo gotigai. Foseva mene nizo chitai. Neze ona munga unikondai. Kansisi wenze kunikondai. Wenze chabe kuniplayai. Lelo gelo ni kusiai. Ine sinifunai. Boom! Umanivuta iwe. Umanivuta ine. Umanivuta iwe. Mwanti lady. Mona uli wanti kashi kulibambi. Hava kutonsa konda wa mona na chibani niwe. Wani panga zuko. Anywhere you wanna go, check me where you wanna go. Kama vina ukona, mateka we, but you like me. Wani panga zuko.